westheatmusic.com.
Chini ya hili jua nimegundua siwezi bila wewe, my baby, my baby. Wakishwa kiroga na kuwagua, tunachojua anaitubariki Mwenyezi, Mwenyezi. Yananipa mapenzi jema, yana raha yake jema. Utamaliza tenzi jema, mindo mtenga wake. Tamtam asali kwake natolewa dosari, moyoni nishi ham mina ye pamba. Baby nunca te dojare, let me be your side, be my side, oh. Mimi na wewe paka milele, let me be your side, be my side, oh. Hey yeah. Penzalisumi kwa vitabu, eti kukariri malezo. Wangu wamefata ustarabu, na mekidi vigezo. Kishi ni mkimba tarabu, mamnitowi kwa mchezo. Kwa raha zetu atunata, yehudi mindyo chetezo. Yomana, nani una nani nepa. Yomana, ananipata mtamu asali kwake natolewa dosari, moyoni nishio mina ye pamba. Baby nunca te dojare, let me be your side, be my side, oh. Mimi na wewe paka milele, let me be your side, be my side, oh.
Downloaded from westheatmusic.com.
It's a TK2 production.